kulipa unakipa na paswa mshipa skanka mawinta daily shifter sidil na maweita ngondi tundondi ya inaga maweipa msadika ya kifa lecture mashi tando spider education kama kawaida chimba mawaiza uzipime huyo mkaka ni faza brother kazini waheri kambia jesh ustress pass utakalishwa upesi ipo serious na putime wakati kabla tamati bila kismart chaff nigga na taki never turn back kila wiki paranganya street lock up hela mpela mpela ukizuba shela ni kuriri na ish kisela inaga kumbwela daka kamba unga tela conscious bendela chef na vara road x mapeka mawag kila yes mawag kila
Hey, where's the dad in tempeze japo kimokiri? Kisha ni blaze nionge hire kikatiri. Nataka rudisha matusi za wa makafiri. Wanopenda kuniona na drop kota na bangiri. Hata ndana siti na mini hawani fagiri. Nampenda mamangu sababu damu na ijari. Simpendi hata ndugu anaweza kuwa ni mshari. Usianzishe zaru kazani hari takuwa shwari. Machizi bado tupo tunakoma na majangiri. Ishu zake kenge nesike hatuzi fagiri. Sirete kiburi utapigwa chembewe kaburi. Kama wome shindo katome msaku na zaburi. Kicho tafakari uru rudi kwa mara ya pili hii hapa naweka nadhiri naweka nadhiri matela naweka nadhiri
domana usijifanye machino ase why why wo usinipime we bicho kibao amerus control domana usijifanye machino hey you are rap majanta what up mandela
What up, Mandela? What up, Mandela?